eno church buli muntu ajimanya erinnya lyayo bagita the known church of the Canterbury. So ensonga enkulu yatuliko nakulwaleero ya kuzimba Pentagon. Kuzimba ki?
Pentagon.
Nga temudda munyo kuzimba ki?
Pentagon. Wano wetugenda n'okufunira omukisa ogunywa kasoda ecupa ya mitwalo egi soda oyo omunywa embuzi nedda.
Why don't you hold me, demon, too? I know you already know.